hotel Rio Place oo kumade hangaasirge ee kiyala magaalada Baydhabo iyo waliba laaka kordhiyey muqaayada sariye oo lagu helo kuraashyada nooyada shardoon taasoo muhiimad gaar ah leh bulshada magaalada. Munaasabadda adeegyo ka qaybto soo muqaayada sariye ee hotel Rio Place iyo waliba ku qayb galay mas-uuliyiin Marti Sharaf Laazumi iyo qaybaha shardoon ee bulshada magaalada Baydhabo. Maamulaha hotel Rio Place ee magaalada Baydhabo Habeebe Ibrahim oo ku hadlay munaasabadda adeegyo ku warbiyey waliyaba ka dhaliyey hirgeliyowga qaybta wasiir muqaayada.
Ilaahay subxaana wa ta'aala ayaa mahad aan suganaati oo nin suul geliyey in geeka dib haddana harag jar kale aan ka soo bana Rio Plaza Hotel oo isin ku barateen hall conference jeef and cafeteria. Haddana codsiga bulshada ma ilaahay raisi in sheegada daraadii aan u qiimeeyaan ama tixgeliyaan codsiyada oo customerada nin ku qoyeen iyo haddana geeka maybaha kordhinay qayb oo restaurant ah qaybtaas oo cunada dhamaantii aad ku helo sida unada oo majraalka sida unooyinka aadiga marka iyo qiimo oo raqiis ah bulshada raali galiyo iyo cunto quality leh nadaafad oo tayo leh eedyadan ka faraxsanaantii oo ay kula qayb galaan in sheegada saaxiibada sida agaasimaha isbitaalka Tiro in sheegada iyo saaxiibada kale mayba lahaa bawaadinta iyo mahadnaq agaasimaha kula gudbay saasaato bulshada reer Baydhabo ee khaasatan customerka una nihirin Rio Plaza ka hirin maybaan ka hambalyeeyey otsiidiyo iyo hayin jeedsidan otikal haddii jeedsidan insha allah ilaahay haddii aad iska dayaan inuu fulin otsiidiyo intiiba macquul gal awnina ogeen geeg maybaa ka dhawaada sana otsigii king oo tixgeliya Rio Plaza hotel and cafeteria oo restaurant hasiin usboonay sidii oo dibasinka kordhiidi
sidoo kale gaasimaha guud ee isbitaalka Tiro oo qayb ku ah mas-uuliyiinta munaasabadda adeegyada idin sheeg ku hadlay oo soo bogaaday hirgeliyowga qayb usub ee muqaayada hotel Rio Place.
Geek walba farxadnayna mar kale inuu na kula qayb galna team Rio Plaza ee dahfurka qayb bulshada in badan oo sadaasi oo ah maqaayad qayb restaurant ay ilaaha kordhi horeediisa ay waaytan jeefki cafeteriga hoolka shirarka iyo waxyaalaha ay waaday jirtan Rio Plaza magaalada Baydhabo walay kordhi qayb maqaayad oo inta badan maarnay in sheegada tayadiisa iyo walidisa ku dadaalan teamka Rio maamada maama habiibo oo timku hoggaamiyaas waliba ku hambalyeeyaan ama anka mahadnaqaane sidoo kale waana anka bogaadiyaane ujeedada anka weyn meelin geeyay ka samaynto waa in bulshada magaalada Baydhabo iyo hal goob oo kulmeeyay adeeg badan oo meelasha duun lagu doonada lahay hadii qof martay meel la raaso in sheegada magaalada ha kooyo ama tusaale ahaan magaalada Shanoole la koofaday inaad aan doorto goob isku leh la koro cafeteriga hadii sanbaada maarna jeefki hadii sanbaada onnadi muhiim gaar ah wada inta badan ma boo dadka maslahayaan eedida farxadninkaata hadiina bulshada ka hirin Rio Plaza inaan habawayna qaybtan geeka lahadaa furay sidii moogna markii Rio Plaza la furay meelaha ku bilaabay geeka tan heerku isreego meel aadan faa'iido hadan la rajaynayaa insha Allah maalinta kale inaan goobjoog ku aan heer ku saraynaa diiran.